DJ Rockas 254.
You be my honey. You say you want me, oh, you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby, this, baby, that.
Now, hear this.
DJ Rockas 254.
Yeah, pull up.
Magic anger on the beat.
Kwa nini bado just get ya ti. Tingi shizo mara mati ya ti. Mikono juko napenda mati ya ti. Right, left, at ya ti. Kwa nini bado just get ya ti. Tingi shizo mara mati ya ti. Mikono juko napenda mati ya ti. God vile na kuchoma siri kama mbukura dansha soma ba tuona tuona madini kuwezu lithe swali mutu hapa kila mtu kona kutu shika wako mi shike wangu mutu
DJ Rockas 254. Turn up your volume as your most sensual DJ. Here's all the decks. DJ Rockas 254.
See your smile, see your body, hips don't lie. Why you fine though? Now I'm on your case, now see my life.
See that smile, see that body, hips don't lie. I'm so fine, oh. Now you on my case, now see your life.
I had some number, yako. Mina kupigia.
Acha pupa yako. Nipe muda nifikirie.
Shaunga iPhone XS unadai bado. Trip ya Paris unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomona
mahali
bado.
Now hear this.
Yes,
no,
with
the
triangle.
Get a fit,
bro. Tu meta change. Ata ma demo, ata ma potenza. For the same, bro. Chole ba the game. With the game, no, with the triangle.
DJ Rock has 254.
We know the same bar, you're about to gang. Let me find it only in the game now. And with the trend, we're getting fame, bro.
Fire, 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 fire.
Honey, Dori, na Charlie Flani Roni,
Roni,
Agani Gori, Liz, Honey,
Roni.
I'm really sorry, Asali Nipe Honey,
Honey,
Toro, Toro, and they quend Doro,
Doro,
to wash a corona to capig of Soro,
Soro,
Soro, Soro, Soro, Soro, Soro, Soro,
DJ Rockas 254.
To make a change. Not a madam, wanna put them up a thing. We know the same, but we're about to gang. We
kona story na dem flani boni
boni
anaitwa Dori na Charlie flani Roni
Roni
agani ngori uliza hata Tony
Tony
I'm really sorry asali nipe honi
honi
usimtoro twende kwake
Doro
tuwashe corona tukapige usoro
Doro
arambe roro aguze guze boro sipendi oporo nipe pasi
roro
say I don't know you miss it ishi don't know bani kurada sisi chapa bila condom na kwa kitanda neza kupeleka London wechenga beef bar minda kubit mini kolit na nachenga heat wabado kid haja gani ni kuchit niko na mzinga kama punda imembao sema naringa na lazima tingo bao holy
Kuja tukule, kumpishi mini lianda shule Mika nivume, si unajua mini ndume Bibi ni ume, siogope ushapata mume Mikune kune usiondoke weba tunichune Check your ass, na tuende fast, ukishika toes Give me the chance ya kukupa pasa jumindo pose Keri deka, ninapenda vile unaka Bibi napa, hey nime nyanya vile inafa
Shagani shash, achana na manyaru
Fire
Nada kwashu, sikuje na mawaru Rada tash, jumbe kwa mwaru Naka unangori, uneza kujata na mbugi Situko ready kupigana na warogi Dume ni dume, videvu ni videvu Saweji tume, ujue sindo werevu Kimazi bombe anaringa juwa na tafis Jamani shore kwa niwe hundanga ma Situ na dema, yu sisi ni walafi Atwezi
ni mati, shada ze kusafi Now hear this
Sema mapema isikuwe itilafi
Jumi ni bis kama molis, molis Na nina hit kama molis, molis Mini bis kama molis, molis Na nina hit kama molis, molis Mini bis kama molis, molis Na nina hit kama molis, molis Mini bis kama molis, molis Na nina hit kama molis, molis
Like what is it? Skiza buwana na kuambia talk is cheap Usika chiba na kachini We are please repeat, you are deleted it To the...
Yo! DJ Rock has 254
Everybody! Hey, like what is it? Skiza buwana na kuambia talk is cheap Usika chiba na kachini We are please repeat, you are deleted it Studi boy console are the wickedest Simanishi posho ni kibonga bill
Nima koma na sufuri
Mabahasha no no nikiona deal
Mamboga na mitupigo na mwendo Mapigo na 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 Mapigo Mapigo na mwendo Mapigo na 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 Mapigo Mapigo na mwendo Mapigo na 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 Mapigo Mapigo na mwendo Mapigo na 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 Mapigo
Kama ni baya baya Kamu wababa hapa kuna kukwaya Welewe sona haya surazime wabwaya wanaona vibaya
Tukipulizi ya Njani, akili sina tutu matumajani Na waacha tutu tafarani oh, oh. Tukipulizi ya Njani, akili sina tutu matumajani Wanapigwa na
wazia ona Now hear this
Mapigo na 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 Mapigo Mapigo na wanda Mapigo na 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 Mapigo
Nimekam na mandom Izi tirani na siti zimetoka ngom Kina wako wezi mpata mini kasadam Kama koko mna reda zini mahara
WANA! Pull up!
Moranga nimekam na mandom Izi tirani na siti zimetoka ngong Kina wako wezi mpata mini kasadam Kama koko mna reda zini maharam
Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni mchazo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko haram Boko haram Boko haram Izi tirani na siti zinaka haram
Akosho polo, shema punyeto Itapoko mashada kani mento Unangawa maldami kani kento
na nyuma ana tundu. Toka green ni na jabani kuchom ni kusetie kichom ni kurolie kindom ni kuchambue kifom ni kumangie kisho ni kudarue before ni kuzamue dufo. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam.
Kimboto harami moto zikishika teka ngoko gizani ni kunguri kumeja mapoko itabidi ndio nijenge kikopo ndio nipande nijengwe ki round 4 na murambe na muratish kwa kikombe ndio nisani zile nono na sikonde kama 40 itishe zote akirombo sa ongeza toke
pigomboko 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 ni mchezo ni haram pigomboko 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 ni narungu na nitam.
Ya karofo ni kona risto za ukagito juki na bosko na mbogi yao walipoteza mavaju zao kwezo mikono zosi kwa mademu wao nishaye vuta mbicho ni kaspenki wa kidhomo na misi pala na jonunuka kama shono kasinge kuwa rapa ninge kuwa refangono nindaji round moja kunye supo kono kono.
Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitata.
DJ Rock has 254.